igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kabiri niwo independence cyangwa se ubwigenge niho bwahawe abanyarwanda. Ubu Kagame yavutse nyiramuntu mirongo itanu na karindwi yari afite imyaka itanu. Ibyo bintu se we abizi ati independence uko yagenze, uko yagizweho mbere na mbere, n'ukuntu yatanzwe, n'ukuntu yakiriwe na rubanda, twebwe twari tubizi. Independence yabaye niwe muri Koleje Saint Andre i Kigali. Nabaye n'umuntu muri bamwe b'abanyeshuri batowe kugira ngo kudushira nitwa ibyo bita Kamburu Major. Nabayeho njyewe nzi ibyo abanyarwanda babonye ukuntu bishimye ukuntu iyo independence yaje kandi zamukiye mu gihugu byose bya Congo nanyego bya Congo bihugu iyo muri Afurika bihabwa za independence. Ibyo ni ibintu umuntu aba akwirwa yabivuga ntabwo yabaye independence ngo wenda uyo barayisubiranye. Independence ishobora kuba wenda itarabaye nk'uko Kagame we abitekereza cyangwa se uko bamubwiye ibyagombaga kuba, ariko twebwe twari igihugu independence twarayishimye pe cyane, twarayishimye kandi n'abari bahari bari abagabo b'abanyabwenge ntabwo bazavuga ko abantu bakayibanda Makuza n'abandi. Ntabwo numva rero ibyo ashaka kuvuga ko ngo ababiligi basubiranye iyo independence, harya ubungubu we ibyo akora ntababisubiranyira. Abazungu ntabwo bashyize mu Rwanda nkaba rero ngira ngo kuri icyo nyinshi cyo kuvuga ko independence isa n'iyapfuye ngo abazungu bakayisubirana ibyo simbizi. Nanumvise avuga ko ngo atari no mu Rwanda honyine ngo n'abahari niko byagenze, we afite uko abibona.
Bwana Twagiramungu, niba uvuga ko washimye ko yavuze ko no mu bindi bihugu byabaye, no kuba ko wemeranywa nawe ko independence yabonetse ariko abari ku butegetsi bakayirekura bakayisubiza banyirayo,
nabwirwa n'iki ko abanyarwanda bashubije independence yabo? Nabwirwa n'iki ko abagande bashubije independence yabo? Umunsi we yakozeho ibye ku itariki ya kane z'ukwezi kwa Nyakanga mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane, yumva ko ari umunsi wonyine ko iyo independence ye y'ubwite y'icyo gihe yaje abantu bari mu marira, abandi bari mu mashyamba bapfiramo, abandi bagenda birukanga muri Kongo barabuza aho bajya, bamwe bakaba baranagumyeyo.
Bwana Twagiramungu, uyu munsi wowe se uhita gute?
Nakumwita bavuga ko ngiye ngomba kubatiza iminsi.
Umuntu yumva ibyo uri kuvuga ntabwo yumva ko wemera ko umunsi wo kwibohora ugomba kubaho cyangwa se wabayeho.
Kugira ngo iminsi dushimishe Kagame niko mwumva mushaka, twapfushije abantu monsieur uriya munsi ntibari ngombwa, ni kuki mwese atemeye amasezerano ya Arusha?
Aho ngaho utaragera kure nagira ngo nkumvishe ko aho ngaho uvuga ko mwapfushije abantu, nawe arabivuga ko habaye igitambo ndetse uburemere bw'amateka yaranze igihugu byabaye ko hari urubyiruko rwitanze rugatanga amaraso kugira ngo rubohore igihugu.
Rubohore igihugu cyari cyaroshwe nani? Ariko kuzajya mutaba reka mubwire, mugomba kwiga politiki yanyu y'Abanyafurika mukamenya ubayobora iki gihe ari mu buki, ari mu buhe muryango, ari mu yahe mateka. Ibyo bintu rero hari amateka abantu bivugira cyane kugira ngo abana batoya babyumve kuko tudafite umuvugiro. Nk'ibi ngibyo ni nuko nk'uko njyewe mbibona, ibyo Kagame yigisha abana ababwira ko ari we wakoze ibintu by'igitangaza, akaba yarurira munsi itariki ya kane bagomba kubahiriza we niko abishaka, ariko si uko abantu bose babishaka, sinako tubyumva.
Turi kuvuga ku mateka yaranze u Rwanda, ukomeje kubana, ukomeje ku rubyiruko rukwiye kumenya amateka, wowe hari nk'ubutumwa ugomba guha urubyiruko ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda, ku cyo bagomba kumenya? Ubutumwa bwawe ni ubuhe?
Icyo bagomba kumenya ni ukubaza kumva ko ari Abanyarwanda. Icyo ni cyo cya mbere yongere nje gusubira, niba Umunyarwanda wumva yarabyawe n'ababyeyi b'Abanyarwanda nabanze yumve ko ari Umunyarwanda, ko azakura ari Umunyarwanda.
Kenshi iyo uvuga ku makuru yerekeranye n'u Rwanda yaba amakuru asanzwe cyangwa amateka wumvikana unenga. None reka nkubaze ikibazo cya nyuma, wowe nka Twagiramungu ubona u Rwanda rumaze kugera kuki muri iyi myaka 29? Ahantu ushobora kuvuga ukicara ukavuga uti u Rwanda rwageze kuri iki ngiki ni cyiza kandi gifitiye inyungu abaturage bose?
Nabikubwira n'iki maze imyaka 38 mazimyaka makumyabiri n'umunani hanze yesu naje mu Rwanda kwiyamamaza kandi bisubiremo aho tuvuwa naratowe ariko sinatuwe uzabyanije gute muri radio yawe ariko nabuze murasetsa ntabwo wacu banyigishije gukomera mu mashyiga abatwaje no
hari nk'umusanzu usabwe gutanga wakunganira ibimaze kugerwaho mu Rwanda umusanzu wawe wari uwo
ni nk'ibi ushaka kuvuga ni imihanda n'amazu amazu yo ayo mazu ntabwo ariko ni Repubulika ya mbere n'iya kabiri nta bantu bigeze bubaka
hari ibintu byinshi byagezweho bwana twagira mu ngo
ariko se ko ntabizi ko nta cyatsi wayo kugira ngo ni ngirenye ni ibikirimo ni bibura mbigushimiye mu gihe cy'ibindi
ndagushimiye cyane kuba bwana twagira mu ngo yemeye kuvuga n'ijwi rya Amerika.